I want to take him to Dubai.
Why you not coming?
Dubai.
Huh?
A Johnny King in the challenger.
International.
Oyo luzungu aluogeratia. Aluogeratia. Dalo luzungu aluogeratia. Gatuli mkwanga Uganda.
Mukuna.
Luzungu aluogeratia. Ndogeratia. Dalo luzungu aluogeratia. Gatuli mkwanga Uganda.
Nze kuba mbogo yange. Diwano ne vito vyange. Tulimu vibe za fe. Anti tetwa soma tunywa miji ya fe. Yeah.
Me, I want to dance you every day, every time unga mi dance you. If you tell me I want money nga nkugoba sagala situasinga. Subject na iga kemi situla. Walwasa na njigiri za biology. Obalu zungu na njogera komu lufuna. Obate mubiri konga vye njimba kobi baluma.
Oyo luzungu alu geratia. Alu geratia. Dalo luzungu alu geratia. Gatuli mkwanga Uganda.
Mukuna.
Luzungu ndogeratia. Ndogeratia. Dalo luzungu ndogeratia. Gatuli na mkwanga Uganda.
I want to take me to Dubai.
Bakoleti.
To beach the bloom. Even if washing the holiday, I will wash.
Zendi Muganda na kuli na Muganda. Wevo ya gala kuzindira na Maganda. Demo katanga zempiti wa kamanda. Pera kwata kumutanda ngeza na kusanga.
Me, I want to dance you every day, every time unga mi dance you. If you tell me I want money nga nkugoba sagala situasinga.
Oyo luzungu aluogeratia. Aluogeratia. Dalo luzungu aluogeratia. Gatuli mkwanga Uganda.
Mukuna.
Luzungu ndogeratia. Ndogeratia. Dalo luzungu ndogeratia. Gatuli na mkwanga Uganda.
Nze kuba mbogo yange. Ndi wano ne vito vyange. Tulimu vibe za fe. Anti tetwa soma tunywa miji ya fe. A Johnny King. Subject na iga kemisitula. Ewalwa sana njigiri za biology. Sasa mbadi mwizi mtendeki.
Teki yumete Dubai.
Ili monja kujikola. Zendi Muganda na kuli na Muganda. Wevo ya gala kuzindira na Maganda. Demo katanga zempiti wa kamanda. Pera kwata kumutanda ngeza na kusanga.
I want to take me Dubai.